Kina nani walisema tupatikani, makomando tumejikoki tuko vitani,
hatutaki shobo.
Na ili game tumeliteka toka zamani,
tumetia gia, tumewaka mia,
tumeshika usukani.
Let's go!
Yeah.